Nalishwa vyuku masupu supu na deka tu. Yani fululu nabwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke. Sambona naomba po, jamani anaomba po.
Ndo yeye uyo,
alioniona wafo. Sambona naomba po, jamani anaomba po. Kuku fulu fululu, nalishwa vyuku masupu supu na deka tu. Yani fululu, nabwama vitu mchana usiku mabusu tu. Fulu fululu, nalishwa vyuku masupu supu na deka tu. Yani fululu, nabwama vitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke.
Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme. Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme.
Comic Slicer.